time I never see my dog. I am happy right now cause I see my dog. Been a long time I never see my dog. I am happy right now cause I see my dog. We used to hustle every day, that is how we put it away. You my dog, you my dog, you my dog, yeah. You my dog, you my dog, you my dog, yeah. You my dog, you my dog, you my dog, yeah. You my dog, you my dog, you my dog.
Ngena nge-rap basha nasuka ngisekuthi komalungu bafana kumani. Nginja i-game ngangena abahlanya bagcwala bangibeza ngophini. Ey, rap uyakhala uzofila le-pain. Nginja i-game lepha ngingeni bafana mangena sekhala amathekeni. Laba basikhola basifuna umaphepheni. Bafana bancane ngizonivalela ekhoneni. Bayeke baringe vele ngiyasukuma ngume beating. Bethu rating sekusuka umisrad. Ngirapele inyongo ngizofaka esikoleni. Bangena nge-verse nginokushintsha ama-flow. Mangibamba le mic nginojabula ithozi. Ngeke balungu, ngeke balungu. Neza ngemuva njengenumber ye-jazz. Ngeke nismele alright is yo, ey.
It's been a long time I never see my dog. I am happy right now cause I see my dog. It's been a long time I never see my dog. I am happy right now cause I see my dog. We used to hustle every day, that is how we put it away. You my dog, you my dog, you my dog, yeah. You my dog, you my dog, you my dog, yeah. You my dog, you my dog, you my dog, yeah.
Bangena ngemvesi nginokuhlangana ikasi. Makhono nenkinga kuzokhutheka ikasi. Qhamuka eshowe le rap ngayiqala ngisamncane ngisakhula ngisabhayezi. Devu ngangidayezi da ngingadryezi. Kasi uyagodlo zabhari ma ubhayezi. Ey, dedele ibhekisi babhalele i-hit reminder sisinje iqhamuka ebhithi. Ayiringakakholwa professor be-rap bafika bathatha baphuma kanjeni. Phakamakasi sekuhlangana izinja ze-game manager bashayela umthetho. Ngalo ye-rap uqondile ungangitsheli masifika ngaphakame ngalo yomthetho. Hlangana izinja amakhoka gijima kancane kancane zovuma senkinga kasana bangibiza ngegenza. Wayisusu uzokhala bangibiza ngomfana kabani. Masifika becima neyibani awungazi ngubani. Namanje ngisafihla amakhala kasi bathi ngimbe qolo kwey'ntombi zeguli. Nge-rap bangibiza ngenkosi mawubheka uzongimela uyagula ubhemem. Ngangilandela ungazi nokuthi ngibhekephi. Ngihamba nophinsi besithatha kancane kancane siyagula kancane sofika. Believe that sure.
You my dog, you my dog, you my dog.